Ke batla go leboga ba ne ba lebile go tswa ko morago ba re fifi nation to the day I die. Ke bone ba itseng go diragalang. Oh mama mama le nna ke a le rata. Through the good and the ugly le teng. Lona le family yaka and ke a le tlala. Eish le nthabisa jwa. Those who know they know gore re dira metlholo. A tumela ke a go bitsa. You probably know how re tabe for kolo. Rona re phela re fisa. On top of that ke a le ruta. Ha katlela hi go tla le juta. Man, it's a fact, y'all are rude, that's so, and tell them around. Positive energy ha ke le texo we tla le boneng ha re kena ka juice ka ko mabone ko kwa le re boneng ha re diragatsa gore this plenty of positive energy ha re le teng ko pa le teng le utle ka tsebe tsa lona tsepedi we changing the game la le gore le batla re loya mo gona le ka sekela khona le pitlhile nna ke a le bona re fitlhile fela ka go roka le lona la bona man ha ka tlela hi go tla le juda we up to the conquer ntwana nsale morago.
Ready to ram it all on.